taliyo galabtu helay aniga cashadan igalay ma guurin
ku qashaan ilowlahayn